me feeling fire.
Nishadato na huyu boy, ananichanganya kwa zake chakacha. Kwake migoi goi, nusu mlingoti hazipo kabisa. Yani kama ngongot, usomba kashika mikono kwa kichwa. Kama wapo wawili, vile kifani alivyo chanika. Nani kiwashwa, nani kuna kuna. Nani kiweka, nani puna puna. Achagui uwanja kwa vita, kwa biti ama kwenye gita. Maji toka kwa kisima, ananifikisha kilindo.
Koroga, koroga.
Ana changanya, changanya.
Koroga, koroga.
Yani sijielewi.
Koroga, koroga.
Ana changanya, changanya.
Koroga, koroga.
Yani sijielewi.
I know we can do it too, but baby, yeah, we can do it too. I know we can do it too, but baby, yeah, we can do it too.
Deka nade, achoke na meza mate. Judo karate, nishikilie nikamate. Natena yuko bumba, mashogo najigunga. Mwamba nimegunga, baka mwisho nangangania. Nani kiwashwa, nani kuna kuna. Nani kiweka, nani puna puna. Achagui uwanja kwa vita, kwa biti ama kwenye gita. Maji toka kwa kisima, ananifikisha kilindo.
Koroga, koroga.
Ana changanya, changanya.
Koroga, koroga.
Yani sijielewi.
Koroga, koroga.
Ana changanya, changanya.
Koroga, koroga.
Yani sijielewi.
I know we can do it too, but baby, yeah, we can do it too. I know we can do it too.